money. Bitch, kill up, kill
up. Haki yako ni kuonge. Ule bata zote vacation, misosi, minyama, mipombe. Nimejichanga upate kagari kutembea mama kinyonge. Unapendeza nyakati zote ukikonda toki wa kibonge. Baby, mwenzenu nimeonjesho tamu kidogo nimenogewa. Na kutoka siwe zizi gola huba nimelemewa. Wanosema ni mwachela wala wajui ninachopewa. Kama ugonjwa mapenzi mimi tabani ninapepewa. Washeni kamera pigeni picha toto ilu
toto.
Lilivyo umbika wana kasirika toto ilu
toto.
Limebarikiwa na rangi ya hela toto ilu
toto.
Hapo nikifuma mtu nitakwenda jela toto ilu. Na mimi na bebe nimeshapata mchumba. Nimeshapata mtoto. Hivi kwenu ni tanga. Mana siyo kwa mabaya, ulinenda kwa mganga. Kwa kanga kweli umeumbika mwaya kiunoni unashanga. Oh, I will do everything for you. Love that nobody can show you. From the day that I met you, girl, I started falling for you. Wangu mie, usinikimbie, ninganganie, wanga waumie, washeni kamera pigeni picha toto ilo
toto.
Lilivyo umbika wanakasirika toto ilo
toto.
Limebarikiwa na rangi ya pesa toto ilo
toto.
Ona linapendeza wanapata pressure toto ilo.
Na mimi na bebe nimeshapata mchumba.